angazi kuba kanjani kuwe. Kodwa ngiye ngithola empilweni yebo, nebala ngisho empilweni yomsebenzi wenkosi njengakimi. Kulula ukulahlekelwa ngokubona umgudu kaNkulunkulu, kulahlekelwa ngumgudu weyinhlelo neyinhloso zakhe, ukulahlekelwa ngumbono wenjongo yakhe esingathi ngamanye amazwi impokophelo yesiphetho anaso ngomsebenzi usuphelele. Angingabazi ukuthi sonke siyayithola sekuleso simo. Angiqale kubingelele, phinde ngamukele futhi enkosini yethu eFresh, ngingusibalo BT Ngema, ongumlomo kaBene Diamond weChristian Networks. Kungenzeka ukuthi ukuyibona leyo mdlalo ye-TV engezimpiza kudala, amadoda ephethe izikhali zayo, ngaba izinkemba nemkhonto. Ibutho libhekene ngeziqhu zamehlo nelinye enkundleni. Uthola ukuthi ayafa amadoda nhlangothi zombili, awangapha nangapha. Usizi zinhlungu kuyakewulwa incithakalo uqobo. Leyo mdlalo kumina injengesingathekiso esingempilo esinqanyulelwe. Amadoda nabesifazane basenkosini bayaba nekhathi bawe okholweni labo, balahlekelwa umgudu wenjongo yabo, bayafa babe kwingunaphakade elingena Kristu, nakuba babeke baqala bakholwa. Uma usukubona leyo mdlalo yakudala kumamuvi, kunento eyodwa okwazi ukuyiqaphela. Kuye kube nendoda eyodwa ethwele okubukeka kunjengeflag elikhulu, yayibizwa ngokuthi ngumthwali weflag ngolimi lwezimpi lwangaleso sikhathi. Umsebenzi wale ndoda kwabe kukuhola lamadoda iwaholele enjongweni yombutho. Ekuphambeni kwayo iflag lindizele phezulu, lokho kwabe kuyinto eyenza lamadoda ayibuke qeda khumbule umgomo nenjongo okubhekwe kuyo. Ngisho ngathiwa impi yashisa ibambe nekusiphuka idindi, lalwenza lamadoda abe ngonkunzi kayihlehle uma isuke libhekile leli flag. Uma kuwukuthi umphathi weflag uyawa, kwagijima omunye afika lithatha liphakamise aqhubeke ehamba nalo. Amahubo 48 verse 14. Ngokuba lo Nkulunkulu unguNkulunkulu wethu phakade naphakade, uza kusihola kuze kube sekufeni. Isingathekiso sempi siqhubeka njalo kuleli hubo. Konke kungokuqhubeka sithe njo kuNkulunkulu lo Nkulunkulu unguNkulunkulu wethu onguNkulunkulu wethu ingunaphakade. Eyimene ezinzima nezibucayi la ibambene khona impi, ngisho naseyikhathini ezinhle nezimnandi, futhi nangayo yonke le ncithakalo nesiphithiphithi esikhona kulo mhlaba, uzosihola yena, uzoba ngumthwali weflag wethu kusuka manje yebo kuze kube sekugcineni. Ungalahlekelwa ngumgudu womgomo wakhe, ungamvumeli kuba ahambe kuwe. Unkulunkulu wakho ungumholi wakho. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe liFresh namhlanje. Sothokoza uba siyizwa ukuthi lezi inkulumo zikubusisa kanjani ukuze sidumise uNkulunkulu kunye nawe. Inombolo ethi WhatsApp ithi 0677060077. Ungangena futhi kuwebsayithi yethu ethi www.freshzulu.co.za. God bless you.